and with this announcement that over the next 3 years, we will be devoting $55 billion to help address these top priorities in very specific, tangible ways in partnership with African nations. Throughout the next 3 days, and then...
Jacques Sullivan ye Amérique jamanatigi Joe Biden ka lakana kangorosigi min bi wele ko Conseil de la Sécurité Nationale. Deye ni kunafoni nunu lase ko ni nafolo fanba bɛɛ lajɛlen mena bila ka taa lakana ko fanfɛ ani ka jaabi kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan nga a ma kunafoni jɔnjɔn wɛrɛ di nafolo nunu bena bɔ yɔrɔ min na wa a bena kila cogo min na min na a y'a lase k'a fɔ ko ni nafolo kofɛlɛ nunu kilayɔrɔw kunafoni jɔnjɔn minnu bɛ o ko kan bena ladi don natɔw kɔnɔ.
The continent will shape the future not just of the African people.
N'aw ye danfaraw ta Ameriki jamana bɛna wulikajɔ minnu kɛ san saba natɔ nunu kɔnɔ k'o ni jamana wɛrɛw ta da ɲɔgɔn kɔrɔ ne hakili la ko koda ɲɔgɔn kɔrɔ bɛna sɔn ka nafaba de labɔ. Nin kɛra Jacques Sullivan a ka laseli dɔ ye. A kɔni y'a lajɛya k'a fɔ ko ni nafolo minnu bɛna labila bɛna kɛ Ameriki jamana ka wulikajɔba dɔ ye min tɛna lakɛɲɛ ni farafin jamanaw ka taabolow ye ka kɛɲɛ ni Ukraine jamana ka kɛlɛ ye. Nin lɛrɛ la jamanaw caman de bannen don k'u ka ŋaniya yira ni jalaki bini ye ka taa Rusi jamana kan. Anw tɛna marifa da mɔgɔ si kunna nin koɲɛ in kan. I n'a fɔ Ameriki jamana tigi Joe Biden ka lakana ciladen bɛ a lase cogo min. N'a sira wɛrɛw fɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko suganiliw de bɛna kɛ walasa ka se ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi nin baara in natɛmɛliko ɲuman kunna cogo min na a nafolo bɛ se k'a labaara. Johnny Carson o min ye Ameriki jamana ka ciladen ye n'a si bɛ san 79 na n'a kɛra Ameriki jamana ka ciladen ye farafinna gunkana jamana caaman kan bɛna ye o maw la. Ni tile saba lajɛrɛ min fɛnɛ bɛ ka kɛ Washington bɛna kɛ sababu ye ka Etats-Unis jamana ni farafinna gunkana jamanaw ka teriya siraw jiji. N'o ye ka hakilina kɔrɔ dɔw labila kɛrɛfɛ minnu tun talen don Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fanga mara waati tuma min na ni Chine ani ka fara Rusila jamana kan tun b'a fɛ ka san sɔrɔ farafinna gunkana la. Washington ye wele bila farafinna tɔnba Union Africaine tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma jɛɲɔgɔnya ɲuman min bɛ u ni nin jɛkulu cɛ ka se ka to a nɔ la nga fɛn min ye Burkina Faso Lagine Mali Sudan ani Iletre jamana olu ma wele ni lajɛrɛ kɛnɛ kan olu minnu ni diɲɛ jamanaba fɔlɔ ka teriya siraw ɲɔngirilen don.
It's good for the region, it's good for the continent, it's good for the world, it's good for America.